dajimsafi.com.
Alo? Mbona unacheka? Au ndo umeelewa tayari? Ah,
a control boy then. Ya no
call my phone. Anytime you need me, call my phone. Call my phone. Anytime you miss me, call my phone.
Call my phone. Call my phone.
Oh, checky, bestie, mambo fiti, bestie, 20 outi. Nataka kulewa nawe. Nataka kupewa nawe. Nataka kulewa nawe. Nataka kupewa kulewa nawe.
Call my phone when you need me. Kwele game ya juice and now you miss me. Atikiwa kila siku, kila wiki. Minta kupa mapins tu mana niko fiti. Yeah, hasta la vista, wendo mama sita. Sema nini unakunywa kama bias na magika. Toka bongo paka na ego menishika. Ilo shape lips macho kama unanita. Paku game over. Kifupi nimekufa nimeoza. Nona jua kuna turn on. Okini miss, just call my phone like
call my phone. Call my phone.
Oh, checky, bestie, mambo fiti, bestie, 20 out. Nataka kulewa nawe. Nataka kupewa nawe. Nataka kulewa nawe. Nataka kupewa nawe.
Nation.